My baby, I love you. My baby, I need you. Never think that I will leave you. Every time I want to hug you. You're my sweet baby, sweet nanny. Come closer and I touch you. Shake your body, move your body. Roll your body cause I need your body. Allow me to tell you that I love you.
I love you.
You're my everything that I need in life. Allow me to tell you that I love you.
I love you.
You're my everything that I need in life.
In life.
Oyo gwe njagala walungi wokirako malaika okika nkitwale nti oli malaika my property according to femeka mahoika the onika kiriza nze nkutwaleko mu America tuzanya tukireka ba America everything's fine in America oli meka love meka kiriza nze nkusanswe mu lufirika tokita kubanze ndi mufirika n'omukwano gwe nyina gwa kifirika era nakola mu nsimanyi ba America tokaba baby nawe sirika sente ze nyina za kimerika era nakola musimanyi ba miola nakola musimanyi ba miola. Allow me to tell you that I love you.
I love you.
You're my everything that I need in life.
In life.
Onsanyusa baby onkubisa
onkubisa
kankuyimbire kubanga oli omu oyo gwe njagala. Allow me to tell you that I love you.
I love you.
You're my everything that I need in life. Onsanyusa baby onkubisa
onkubisa
kankuyimbire kubanga oli omu oyo gwe njagala. Oli omu gwe njagala. Oli omu gwe mmatira. Oli omu asabatula gwe tebakulimba sagala na mulala. Pack your things nkutwaleke waka batugatte nkutwaleko ne mumaka ofumbe tulye ng'oli waka tuzanye tunyumirwe ng'oli waka sagala kulaba baby akukwatako sagala kulaba baby akugambako kizo baby nse nkukwateko nkugambako era nkufireko. Allow me to tell you that I love you.
I love you.
You're my everything that I need in life.
In life.
Onsanyusa baby onkubisa
onkubisa
kankuyimbire kubanga oli omu oyo gwe njagala. Allow me to tell you that I love you. You're my everything that I need in life.
In life.
Onsanyusa baby onkubisa
onkubisa
kankuyimbire kubanga oli omu oyo gwe njagala.